munange nasimba kulaba otuddeyo budde omwoyo olwa munange gwe njagala mama nasimba sembera kumpi atakwagala takulumirwa yadde oli mulungi okuva lw'osembedde nze nebbiya nasomba nnyabo baleete kesi omwerere kimanyi tanyweke eyo yakyoyagala kwata mpola kasite nkya wiikendi tukese bukesa nenkya tunatuuka omwoyo olwa munange gwe njagala mama nasimba mazima nasimba takuliko buba bujja nsalwa oluusi kubanga empisa zondabye banja bazisiima yadde n'ebikolwa bwe tudda kulangi sirina kyenjogerera mama oli mulungi mazima bw'oseka muno obulamu bunziruka n'empunga nga nninga taasulewo budde omwoyo munange gwe njagala nasimba okulaba kukwatako n'omutima gunkutuka mbiri n'ennyulula ogenda n'ovaayo n'enkulaba bw'omyuse n'ennuuka ng'olinga tatuuke kwata mpola kasite nkya wiikendi tukese bukesa oluviiri lw'oyo kya n'entunda olizibanyiya ne bayonja buyonja oluviiri lw'oyo kya n'ewiijo olizibanyiya ne bayonja buyonja endazizaala eyakuzaala yeesiimye yazaala omugwe n'agira ow'enkaaga budde omwoyo olwa munange nasimba mama oli mulungi sembera kumpi atakwagala takulumirwa yadde oli mulungi kwata mpola kasite nkya wiikendi tukese bukesa nenkya tunatuuka